Umba.
Mara ya kwanza nilipokuona tulikutania ba nikakuomba tukae wote kila ukakataa. Hili ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo, adwado nikakongoja nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama nipenda japikio dakika moja tu nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchugua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchugua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha. Senjagala mtoto aleka
umva,
leka kuya beranya kandu zikongo konda keza kumtima wanje kangongorere.
Umva, umva.
Leka kuya beranya kandu zikongo konda keza kumtima wanje kangongorere. Akama kangongorere kankukuba kama ngorere kankukuba kama ngorere ngorere ngorere
yagalo kuba kama zenire chama ono kume byama ze kankuwe chama jangi. Tulikutania ba nikakuomba tukae wote kila ukakataa. Hili ni uma sana mrembo, moyo wangu kaujaza skendo, adwado nikakongoja nikazidi kujikongoja. Ila nachokuomba mama nipenda japikio dakika moja tu nikwambie nachotaka. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha, I want you in my life. Moyo wangu meuchukua, moyo wangu meuteka wote, mwenzio sina raha, senjagala kutwaleka.
Big up Tsunami, producer Case, one ticket up, Miebe Cool, alongside Edith K, member, Soul Touch Production. Oh, nobody can touch, oh, nobody can compare this. East Africa,
Gagamenting this.